wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii iyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo shir jaraa'idda ku qabaday xafiis sheeye ku hadlay dhibaatooyinka bulshada ka hayanga kabaanleyda magaalada baydhabo maadaama la ku guda jara bilo barakaysan ee ramadaanka. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sandheere maxamed iftiin ayaa sheegay in ganacsatada xoolaleyda iyo kabaanleyda ka xadgudubeenga nidaamka sharciga ee walshalgadowka leen baahanyay in
gaar ahaan degmada baydhabo shicibkaanka nool ee wayfaday inayo kuludahow barnaamijka saabsan xoolaha gowracagla ka suubiyaaw ama kawaanada wayfaday xoolaha la gooryahay oo neefka jiran la gooryaaw neef laxaaxaday oo la gooryaaw dhibaatooyinkii oo leenyado balluun barakaysan laka jaro soonka laka jaro haddana hilibkaasay laxaaxadayna mi laka aamow magaaladii neefkas jirin laka aamow neefkas baktii laka aamow lankuwarqab aan lahayna magaaladiina bilqan nagatay magaaladii oo dhanka waan duureed nagatay iyo way faday inay shicibka aanu kula hadal waylana marka inka horeyto shicibow horta dhibaatooyinkan dhiyahay ama cudurradan dareera ama jirooyinkan oo la gorodo waaye ee lanka dhigi karaa gaba kolestaroola gaba sokoraa gaba intaa gaba laleeyay dhibaatada oo dhan way sheenay waxyaabaha caafimaad darada sheena umay waaha walaa una aamanaan walaas una aamanaan haddii liinku fekerna waqtigii hore way lahaytay dowladdii dhex quality control waa la raawa jari raashinkana yaad oo raashinkaasi quality control hangmarna maaa degi jaran hilibkana way haayeen veterinary ee jaray neefkasi yaad oo indaaweysanaa liin xaqiijina caafimaad shay ma la gooryaane mana ma la aaman way taawiyaase walaayi dhon inay iska dhex yaaceen umudiina walaayi xabqan ata dukaanka hortiismise dabakaayada horteelay neefka irinka laka gooryaaw.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali sandheere maxamed iftiinga oo ganacsatada xoolaha iyo kabaanleyda baydhabo sankabaakhe iyo isku diiwaangeliyanga wasaaradda
way fadaane wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa iyada oo ku duulays walaagas dhong wayaa saartay go-aan oo ku saabsan xoolaa gowracge xoolagaas la gooryaaw dhammaan muwaadiniinta koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo waylanaa mal gooriyi karo neef in haysana shaabadda wasaaradda xanaanada xoolaha insaaranahay caafimaad shay lahanjee garayn malka gooriyi karo degmada iskaashatooyinka ka howlgalaw hilibka dhammaantii oo iskaashatadii inku haysan shahaado wasaaradda xanaanada xoolaha oo fasax e inku haysana laka helayaada oo neef gooryaasona tallaabo sharciga waafaqsan iyo laku qaade ganaax iyo xabsabid leh waylanaa shicibka dhibaato oo dhan shicibkii singalantiinka lakooyahaytaan tusaale ahaan neefkun way laka gooryay xaafadda dhatiya jirini aragahayd kawaankiya liimwada unagaawa aame adiha gadadaas walaalkaba ahaa gadade fiiriyahayta milihiidi neef caafimaad agamee laka gooriyaay neef tuuga e lahaa gargariya la sheene laabka laka gooriya aragahayta maaladita boojiyo laka gooriyaay muku hadalaas ama kawaan duureed haadoy ama nooc walba haadoy dhammaan way in sheegane kawaanada inay gowracga kawaanka usay kawaanka wiin oo banaanka ah oo liinka tirigali inay laka gooriyo xoolaha haddii kawaankaas anka goorina laka heloona tallaabo sharci waa lagu qaaday.